kwebaziza emikwano jompadde, kwebaziza amawanga jontute sebo nsimye, kwebaziza obugagga bompadde, kwebale nnyo erinnya lyompadde, kwebaziza ebikulu byonkolera sabisuubira bwe nalimba mu kyalo naye ne neebuuza bwe ndifa biriba byani kati mukama nsaba bulamu businga feza ne zaabu bulamu bwe neetaaga businga feza ne zaabu bine ebirungi byonkolera bigasa kingenkya ngenda kufa bulamu bwe neetaaga businga feza ne zaabu bine ebirungi byonkolera bigasa kingenkya ngenda kufa obasanga beewaana tinno balya bulamu obasanga ku gamotoka gakula ne pikipiki ezaawola bakulu balya bulamu kambala bule buli kye balya kiggwawo kale mubulye mubulye fewe tuli okuziika abafudde sibuli gwolaba eyeevuga ndya teye motoka egaba bulamu sibuli gwolaba ali obulungi mulala yeebaka n'abasajja terabeewo omwavu yeegomba omugagga n'omugagga yeegomba omwavu alina buli kye yeetaaga naye alina okugula eddagala beewo kanye tulasange kansule ku kutiya yange kanye mukene wange kasitambanga ndi mulamu buli lwendowooza lwendifa omutima ne gwekanga buli lwenzijukira nti wazuukira omutima ne guguma kubanga ogaba bulamu yesu abali mu ggwe ne bwe bava babeera balamu bulamu bwe neetaaga businga feza ne zaabu bine ebirungi byonkolera bigasa kingenkya ngenda kufa kanye ntula zange kansule ku kutiya yange kasitambanga ndi mulamu.